yabonakala ukuba ndinenjongo makwande kuhlangane kube mnandi sibe mutsha makwande kuhlangane
ngakiye.
Belly.